Okay, what was I going to say? Oh, yeah, I was going to play some more music. Why not? Let's play some Mon de Chant from his older CD. I like this CD a lot. It's called Deliverance Total. And I'm going to play a track off of this one. Number 9 is called Solange. Enjoy.
Tams Tamundele, Ya Florencia Lana Suzerland, Rodolphe Kuma, Hervé Lensele.
Akida, Akida, Alfen Pop.
Mise Ifaka, Didi mon patipi. Fodai ba yaka ya fida dia kese.
Alo ye yuguga na ngatu somo na buloba mabaka mabete buloba tene dunga lau. Fini on. Alo ye yibuji mai tu somo na buloba mabaka mabete buloba. Batoma ni ba na buloba mabaka mabete buloba lene lwe mau.
Igo Tanzambi 25 ans d'expérience. Jean-Luc Kazali, Mike Bobito,
FBI.
Oh, Jean-Jacques Mandé, Sami Mikobi, le colonel Jagger.
Un restaurant Schengen Place.
Na zala ki na ngatere, na bima kingoro, na keko tala jumbe, jo wara zali tere, ndoka ke na ye, e pa ya roje lo sena kote ki mani, ki royale.
Chombe, chowa yomoba, ya lili vale.
Charles Chimba, na Canada, Thierry le Populaire. Olivier Bila. Rufan Gandoa, Maman Leslie.
Sans coup fait rire et j'ai manqué mon amour de pragmatisme. Tout cela face à ton être.
Sima le champion, Robert Bassin de Le Chansard, Dorélian Fashion à Bangui.
Lola Mona Digital. Hein?
Ah. Kinshasa.
El Bouda Jiblu, Opanza Panza Sangona USA, Oyebisa Carlachi yo et voiture de l'X, tout comme un système à Bongo The Voice. Sonic, Ananani, Ananani.
Na localinzo tongambo, Nesma Kadi, Na komyo sala, banui blanche pour na yo. tongi esali greve na miso nangai Pourtant molingo yango nanuko senya Nini okoti sikata nzoto nangai pona koma Esclave d'amour na yo n'est-ce ma kyadye
Jalousie nangai ekoli gebi misu ki ya pembe Kotema nangai koma kobeta o rythme ya kombo na yo Affaire ango nini n'est-ce lobelanga na yeba Nasa komituna esko lovakanga ngalole ndamboto yo komisinga lianga na bandoto nangai yo koma mungwa na bilei mbolinga ekumbinga galaxi ya sika
Son Excellence Honorable Patrick Bologna
Amour na yo echanginga identité nes makiadi
Dede mo passa mo de passe na Lubumbashi
Songi ya biana zwa kase na baboko na yo Kwenye osona le kakana koma kobanga fopa On dirait moto aza surveillé par satellite
Sama bolingo na yo ele kie Vitesse na mo ele kie aliso E perse na mo tema no kola laser Yes ma kia
die Eli di ki azola mama na Mariana Maître Jean-Clément na Suisse, Maître Ben Lelo
Distance na yo razo si poka li susute
Trésor de Catane
Sans couverse, moi et la vie prête Pourquoi moi si j'ai dans la vie Sala et ta jeune mère
José Biakoko, Dede Bikofo
La comi loco,
la prématuré Mais y'a quoi vivre en dengue ni ni
Son Excellence André Okombi
Chérie l'ambi soye allure na yo moke Oye soye langa esa nindye On a se sentir est-ce que yo pose sentir Na komi loko la bouchon devant et mort
Et de Mwambi de Washington
Ne se foule na ye mo pepe na lito ye Na yo ka bien sentiment Kay la na yo yango ne fwe feble na ngay Sourir na yo yango ne fongo la bonne Na constante ma ka bilenge zala kepa na yo ye Boko na na nga estome zala ki kronike
Daddy Kimberly, Joe Mudango Oyebi kena bolingo fosur a makasi
Amona singa pie leve Na kwei kaona premier ronde Liboso nona koma kababa Loko la mondi mi kate glise Va passe tango amateya Regara nes makia di appetissant
Shimuta lombi na Paris Jojo mouya vite vera na London Edi kilombo le boss Didier Fosse Mouba la Tembe Dali Moka patron leader
Claudine Bola
tragédie. Mon amour, mon amour, la tête est bien alors. Mirage à l'élan, j'ai bloué.
Papa na Jonathan ye moninga ya papi bato papi gemelas
Hervé Maner na Ottawa chérie ma cabisseur
j'en suis telaye anti gigolo ombanu mumbaye. Zambuna na leli Mamadou Ari Choro ya bibi chamala Jiblo a leli yeye
Hervé Mwanzana Junior Bongongo sans seulement habiter la prolongation et partir le temps le vrai monastère soit ma casse Feston Lukumina Trésor la blonde, Yada Kimafuta.
Alrighty, alrighty. You're listening to Ambiance Congo on WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. I hope you've been enjoying the music we've been playing today. Mostly music that came out after like 1999 for the most part. Started off with some earlier stuff at the very beginning of the program, including a couple of great songs from Defoe, Shock Stars, Marai Marai, Madogo John Franco Fair. You can listen to the program again about 20 minutes after it's over just by going to listen at www.wrir.org if you so choose. That last track was J'ai Bleu, El Buda, from his new CD, Vue Claire. We heard the song called Couvès. Before that, Koffi Olomide and Quartier Latin from the CD, Force de Frappe. We heard the song called Pragmatisme. Now it came out in 2000, actually. Before that, Felix Wazikwa from the CD Sponsor, which came out in 1999. We heard the song called Debo. Let's hear some one more new song, and we'll play some older music. Let's hear something from Fali Pupa's Power Kosa Leka. This one by request. Sorry, I missed your name, young lady. Call me back and give me your name. I'll give you a shout out. I want to hear the song called Nourisson.
Ah. Fleur, nourrisson, mama si faki tenge mama abota Amede Ngasaki, Pauline Ngasaki, na Inès Dadam Ngasaki, Bernard, Elsa, Amandine, na Aline Bruyère, Yvette Mundip, Karine Kwami, Willy Mouluba, Syriac Robili, na mama Berthe, l'homme, le charismatique, Simplice et Bata, leader. Yes, allô premier. Paul Sunga Coiffe, Kerlin Kaloudji, Michael Durand et toi, Gauss Kebe très très fort, Florian Myokono.
Nakobalayo, Amede.
Charles Tabouna Braza,
maquillage na yo eza sexy, ame de dévoiler sensualité, Winston Dieba pense nanga, circulation na macadam sans plaquette immatriculation.
Au bouleversé écosystème et à sentiment, Mambula materia, époque coloniale, na sala yo piège ya ba ressources naturelles, ilo komo sala et komiko bima libana, na ne pe si permission,
na ne pe si permission,
na mebe, na saki. Tu as la teinture des épices et je fais. Et Matissa yokoda popularité. Nanya koboya soki monte mama bete. Tu as la peinture dans le regard. Misoki toko kotala elengi. Koli aliso ya Thompson. Sous les verrous d'amour. Manaza ko purge. Peine ya condamnation. Demande d'asile na sengi. Le vent contraire de grande ampleur. Ahmed a commis comme on a naï. Namur y a cellule, y a prison, y a bolingo. Petite dose et salut, grand effet. Nazo comprendre tes mais ça me fait danser. Miliki na nyampouli. Nyampouli na miliki.
Le vieux Jean-Marie Lokanga Mondele.
Les instants sucrés, bimisinga na obscurité. Okomiko poussé na ina porte de sortie. Ah, oh, Amede Nasaki. Mariam Isana Asna. Moto ya bilingue zako flambe. Il faut l'avoir vu pour ne pas l'oublier. Il faut l'avoir goûté pour ne pas l'oublier. Des jolis legs et braqués à arme à feu. Dans un combat sans merci. Un fait divers, ma canapé à salon. Et déclenché conjoncture à sentiment. Mon agent secret te fait craquer. Tchouchi, tongana, clandestinité. Comme les chauves souris le soir. Nous aimons vivre dans le noir. Tous ces secrets à se raconter. Tous ces baisers, mbebou, yumbebou. Boutouya, moku, c'est bolingwa, liboma. Odope, moteur à fuseux, n'a fait d'artifice. Effet de la bombe et pimentée, elle est. Petite dose et salut, grand effet. Nazo comprendre tes mains, ça me fait danser. Miliki na nyampouli. Nyampouli na miliki. Elengye.
Gisèle et Assunta Makaya. Pink. Noche.
Saveur à succès, petit accès gratuit, na jacuzzi. Odeur ya excès, silici, respect ya tapis rouge. Oyo maloba, moto azoba, guidon ya vélo. Chéri ya gâteau, traqué, ma terreur ifé. Ton plongée flotté au cœur d'un secret bien gardé. Na bangomba ya Afghanistan, pa frontière ya Pakistan. Médaille d'or ya ba posa sentiment. Médaille olympique ya ba posa kata ou paranamba. Heza yo, la medenga saki.
Tete mon coco.
Mon bébé, disons, paradisien, aïe, aïe, rotation d'amour, fanti joie, glitter, aïe, ma fête, ma vitesse, le beau conanzoum, le panier, mes dosses, le jeu de jus d'amour, mon bon, mes autres amloutés,
ami de mon bébé, disons, Igue la coiffe, il côté à bas champion, et ami de Poussou, moins de Zanga, du Panda.
ya miswi la 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 la. E amide lengia nzotu sembe sembe. E amide lengia kwisa soso batumba. E amide lengia 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 amide. Mon général et papa Michel Umbeli Mkosolo. Moi na ya ouando bon aventure et mbobo. Le jeu de jus d'amour, mon bon, moi, votre amloté. Amédé Mbassaki, mon bébé. Gay Mamadou, Ninel Okemba, Ramsès Chikai, Fili Mampouya, Polingo, Tokito Kopetai, Snack Bar, Océan Bleu, Restaurant Bonne Humeur à Braza, Chocho Bokito.
All right. Going out to a young lady. I wish she had a call back so I give her her name. She wanted to hear that song. That was Nurason from Fali Pupa from the new CD, Power Kosaleka. Actually came out last year, or maybe 2013. Before that, J Blue, El Buda, Vieux Claire. We already told you that. All right. You'll find plenty of programs, events, and activities at Virginia State Parks. Virginia's 34 parks have thousands of campsites, hundreds of cabins, and more than 500 miles of trails and convenient access to Virginia's major waterways. They offer beaches, picnic shelters, family lodges, meeting facilities, festivals, concerts, nature programs, cultural happenings. The list goes on and on. From Cumberland Gap to the Atlantic Ocean, there's something for everyone. To see a complete listing of Virginia State Parks and learn what each has to offer, visit www.dcr.virginia.gov/state, little underliney thing, parks. All right. My name is Dowdy. You're listening to Ambiance Congo. We've been playing lots of modern music. Let's play some older music now. Let's play, this is a great album from Jasky Kambakuta, along with Madi Lou and Maloj. And the name of the album is Sopeka. We're going to hear the title cut off of this one. Nice older LP. Enjoy.
Yeah. balokio lokola peki si ezali te osala nini ye
lokaye yo mobali misoto monaka ya yo mosala kolinga mibaya baninga okobela malaka malaki ya mabe okokumba kaka mpamba likolo ya lokoso
yo mayo
lokaye yo mobali misoto monaka ya yo mosala kolinga mibaya baninga okobela malaka malaki ya mabe okokumba kaka mpamba likolo ya lokoso
benda Amato Miguel
amitié na biso ekomi kokola mama bandela nyonso ya bolingo na biso efumwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokonga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tokobepe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libanda wana bakangi nde minoko mwaye te mpo baloba lisusu e amitie na biso ekomi kokola mama banzela nyonso ya bolingo na biso efungwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokanga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tozwa bebe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libanda wana bakangi nde minoko mwaye te mpo baloba lisusu e mama banzela nyonso ya bolingo na biso efungwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokanga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tozwa bebe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libala wana bakangi nde minoko mwaye te mpo baloba lisusu e amitie na biso ekomi kokola mama banzela nyonso ya bolingo na biso efungwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokanga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tozwa bebe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libanda wana bakangi nde minoko mwaye te mpo baloba lisusu e
amitié na biso ekomi kokola mama banzela nyonso ya bolingo na biso efungwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokanga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tozwa bebe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libala wana bakangi nde minoko mwa ete mpo baloba lisusu e ekomi kokola mama banzela nyonso ya bolingo na biso efungwani bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka bamifiti bakangi nde bilongi biso tozali koleka mama tokanga matoi toyoka bilobela ya bato te tosala makasi tozwa bebe na biso basuka e wana bakangi nde minoko biso toponi libala wana bakangi nde minoko mwa ete mpo baloba lisusu e
have enough energy before you get that first cup of coffee? The Breakfast Blend can help with that. Tune in every morning, Monday through Friday, so you can get that extra boost. You know you want to. Listen to Breakfast Blend from 6 a.m. in the a.m. on WRIR. Yeah, you can thank me later.
Each digit makes a tone.
Okay, that last track was Tabule Rochereau from the LP Femme de Tourie. We heard the song called Amite. We're going to end up with a little bit of Verkis for you from his the new CD compilation. Here we go.
Bolingo na kaka mwa usisa, bongola de maloba usisa, kawayo na motema moto ekopela, ikita na kosala, poyo ni bangai, kuruze ya bolingo, poyo na mema, papasi ya kuruze, kai na mona, na lembi ye, kai na lembi. Pasi na komona usisa Oyanga ninga na bolingo motema Ngai motema motonda zuwa Zala nesika na ngai Nyokumisi nembata na miso na ngai Elembo na motema etikani mote.